bona baningi oh baningi bona baningi bona baningi oh baningi
nalangizula ngisfunde nendlela
Oh, manje, ijo, zivumile.